Punchline Entertainment Music.
Ifumu ya ikana patipuna sonte kumulu kumulu kuale kuale papala waza zakalumba
exclusive. Atisebo, atisebo.
My name is Mac J. My name is Mac J. Badaba kaya, badaba kaya.
Ya faro kwa kiachi.
So many times that I wonder who ni konda.
Flair.
Kapero kuna kuti leo ni kone kumanda. Kawa pesa ukonde weunga kunde pundani. Uka pesa malavingi unga funde pundani. Kawa pesa ukonde weunga kunde pundani. Uka pesa malavingi unga funde pundani. Kawa ukukulupa lupa mami. Ukukutiesa kiesa baby.
Chumpa chumpa zadila mami utenga popari chuma na chikondi yellow manje usunge kona bondi na baba muna ni chimozi mozi hukacheta uzatila misosi ifi vina vipeleka mungozi uchilinge mami osatithosi tekanya faka mutima pansi ichite mwiko lechi njana kashi baza pwela no sonte po babomba palasi ukalala fene lomba hiu
atusebo ukapesa malavingi unga funde pundani. Kawa pesa ukonde we unga kundi pundani. Uka pesa malavingi unga funde pundani. Dawa ukukulupa lupa mami. Ukukutiesa kiesa baby. Dawa kulupa lupa mami. Ukukutiesa kiesa baby.
Na Putin ya kumbwa na Jamuson. Na Putin ndefu ya chapakati. Mfaya vyo kabyo wandi. Nana iti ketinge edishimia. Kula pezira pezira kwe jinsu. Pezira pezira kumubili. Paka 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 paka.
Kawa pesa ukonde we unga funde pundani. Uka pesa malavingi unga funde pundani. Kawa pesa ukonde we unga kunde pundani. Uka pesa malavingi unga funde pundani. Dawa ukukulupa lupa mami. Ukukutiesa kiesa baby. Dawa kulupa lupa mami. Ukukutiesa kiesa baby.
Osa tenge wanachuma izi ndalama uona ni kaloba. Chizungu kwati ni posi kuboma. Ufike paponji upeza ni lofa. Nangu kamala shani gai. Osa konka mabima na papa javai. Ni bambiri basa kila lafu. Basa pwela no kuwa shanga ni safu. Tekanya foka muti mapansi. Ichite mwiko lechi nja na kashi. Basa pwela no sonte po babo mba. Falasi muka lala fele lomba.
Ukapesa malavingi unga funde pundani. Kawa pesa ukonde we unga kundi pundani. Ukapesa malavingi unga funde pundani. Dawa ukukulupa lupa mami. Ukukutiesa kiesa baby. Dawa kulupa lupa mami. Ukukutiesa kiesa baby.
Atisebo. Ayo fara wakachi. Ayo fara wakachi. My man Flair on the chorus. Flair on the chorus. Dana. Dana. The general. The general. DJ Ramon. DJ Ramon. DJ Ramon. Ayo Kusu Fish. Thanks for this one, man. Thanks for this one, man.
Mind shit. Mind shit. Mind
Matiche, Matiche, Matiche. DJ Sunny, DJ Sunny. Navambi, 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 Navambi. DJ Sunny, DJ Sunny. DJ Mira Mugam. Yeka, 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 Yeka. International Chairman. DJ T.
It's a JD's production.
Exclusive from ZabinTunes.com.